Marshall, alongside BBQ, the big boss. Yo, Fide, pop your beat for me, boy. I'll see ya. Kill it, kill it.
Mat music.
Marcela, Johnny to Jirushi. Marcela, Johnny to Kati. Marcela, Johnny to Jibambe Wati. When you put it to burn. Marcela, Johnny to Jirushi. Marcela, Johnny to Kati. Marcela, Johnny to Jibambe.
Okay, na cheki ndani jo kuna watoto wanazusha eti ndani kuna joto. Mimi na dance nikicheki kushoto. Woo, kuna bonge la toto kasogea kumgusa kidogo. Akadai
baby kill wewe ni mwango.
Nikamshow basi kama si to dance. Akanishika shoki tukabend, tukabend, tukabend.
DJ weka ngoma. Ana mix umechoma. Woo, itakuwa noma. Tumekuja kupati hapa ndani ya party. Cheki wale mashore wamebambika.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela, Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela,
Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Popi yo champagne, achana na ken. Na unipe hiyo duru kama siku ya campaign. Mimi na wafula tunasaka uyo alain. Kenya di Jamaica, kama atachini kama na real na aika. Wakristo na waislamu, Roma hadi maker. Tumebamba club hadi madem wanacheka. Tunakava hello kama Dela na Beka. Tunapesa mobo, sisi si mabega. Ucheze sana boss, tingisha mabega. Goma ikibamba tunapati kwa kichaka. Design ya kinkaka, namba, waiter. Kila kitu wewe leta. Kama mwana soka hii beat na pepeta. Beat ya kupare kila mtu ashapenda. Kama we ni Mollis mina jume sarenda.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela, Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela,
Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Oh na 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 na. Na 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 na. Mtoto katika unapokwenda na chizika. Mtoto zungusha unanifanya na pagawa. Cheza na mi, cheza na mi hadi jasho limwagike. Katika na mi, katika na mi hadi nichanganyikiwe. Mtoto zungusha, mtoto chezesha. Tingisha hizo haga. Tingisha, 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 tingisha. Pull it up, girl, shake it up. Pull it up, shake it up.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela, Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Marcela, Johnny tujirushi.
Marcela, Johnny tukati.
Marcela,
Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani. Johnny tujirushi.
Marcela,
Johnny tukati.
Marcela,
Johnny tujibambe wote. Mwenye puti tupani.
Marcela,
Johnny tujirushi.
Marcela,
Johnny